Community Radio. That's KFAI 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul. And online at kfai.org. And so are you.
Kulak naftira Yeah. Yeah. gada no povinciada chague de amado chague
Yeah. mara aya serio da kafoni jito da siya demparo da
ya serio da kafoni jito da siya demparo da
ya saya se laga
aya
siya de raka
aya
saya se bontu
aya
siya de kotu
aya
sareni kotu
aya
sambara dari
aya
sareni kotu
aya
sagalawari
aya
sande saguya
aya
Gatera,
aya,
sareda kula,
aya,
sareda durba,
aya,
senja narkera,
aya,
sema siyoko,
aya,
siagariyoko,
aya,
niyeno oboka, niyeno oboka, boka tiboka,
aya,
boka tichoka,
aya,
boka tiboka,
aya,
boka tichoka,
aya,
senyo taka.
Support for KFAI comes from the Cedar Cultural Center, presenting Maria Matsuyota, Sunday, January 18th. Maria Matsuyota spent the last 15 years performing the pizzica music of southern Italy. With her latest release, Onda, Maria looks beyond the Mediterranean to Spanish flamenco, Andalusian, Nigerian, and other global styles. She blends the essences of rural tradition, contemporary instrumentation, and suburban flair to frame her voice. Opening the show is Paul Metzger. More information about Maria Matsuyota is available at thecedar.org.
Programming on KFAI is sponsored by Community Action Partnership of Ramsey and Washington County's Energy Assistance Program. The The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their energy bills. You only need 1 month of income verification and a copy of your energy bill when you submit your application. Please make sure you have this documentation as it will help expedite your application processing. In addition to energy assistance, we also offer referrals to our CAPRW Home Weatherization Program. Ramsey and Washington County residents may call 651-645-6470 or visit the website at caprw.org for more information and to apply online.
E-commerce, Malida, e-commerce, Kamtijal Kabdu, Kanarati, Kani Maria Chudav Dema, Jeruegai, e-commerce, Durandurse, e-commerce, Malakataerga, Maria Nimboda, Gara e-commerce, Ragara, e-commerce, Kamtijal Kabda, Kanin Kanini Tidemna, Gakanakesati, Wani yo dendame wante nisnite argesisu injera kani kesati yu akam go tani bantu akam ti hojatu kanjaruka na bayina nika serti rati maria na jere yada Wanta kana kani kopesu ya ndefi o kini kopesun kani kopesinefi wani kwanto kotoko wani nukunna mufi jachuni namoni gafi tokotoko nu Yesu kamiti wankana ratel herman najaru yero tokotoko mo racconto cotocco numu de chagera nuti ero amma canatittino de chagera garu racconto cotocco numu de chagera fakegna namoni nutin becne io che di moba cambecne ti nuga facciati cani sangerani one garagara e-commerce da jacciurani nuga fatu isani sankana si wajini rakkane jarra jacciurani ega sorry ega wanto koni sinitti die sinitti essa jarenture computer avrarratti wanin fayadamu fi computer ri na eyyamu hindan denye sila isinittar kisisani Hoja na jaren turega na ifama na go tu malese la kanko screen ra senitar gesi sani funduratti tari yo fet injra te ga ga fin bai ina nu fe in devis na wanta kana namoni ga fi kabdani bilbila namoni ga fi garagara kabdani gafi yo kabatani bilbil kenya ja kuda lama sadia furtami toko duwa sagal sadetama ega kuni sembertu media da sembertu media KFAI wajinin taun kan ko pesura KFAI 90.3 kuni FM da FM Minnesota jaruda 90.3 FM Minneapolis kanita kani arga muda sembertu jenin taudani saganta kana kopesna ikai sambata sambata saati shani jal ka bianga saja yaron tuma jarra kanan amma gara jal ka net demna e-commerce jachumata saati mali e-commerce in mali ni e-commerce in wanto tabrarra mali nadeta e-commerce in gababu matti e-commerce gafa jennu commerce o kini mo daldala interneti jechuda kara interneti daldala gaggefa mo jechuda asarratti namoni bayeni wan nugafa tanto koto jira yero amma kanati e-commerce o kini interneti o jini walqabate war namoni bayen gafi bitcoini fa gafatu cryptocurrency bitcoini mali wana kasi sana gafatu nuti wana kasi encourage konu wana kasi kesa singallu wana kasi bitasi sinin jennu duran durse wante bitai sinin jenne fi wana kasi kana ofe gadda kani sinin jennu e-commerce sata u daldalli kamiyu dafte ye guya sadi guya for guya torbanto ko jia to kotti duromta kanjeru soba kanafi warra akasisi ninjera overraria jia to kotto kin torbanto kotti o kin guya guya dan kuma to ko argetta dollara di bala margetta kuma argetta kuma shanargetta just that's false akamita ka isin tibani gara wana kasitti single chani warra goranita Asis biyya Amerika kana keessa hin jira Itoophiyaa keessas hin jira dhageenye jirra namoonni baay'een qarshii isaanii nyaatamaa jiru dhagaa jirra asitti baay'eedha kan nagaamaa jiru namoonni baay'een e-commerce dhaidanii kana jiranii sani jiranii kana daldalii bitcoinii bitii maalii cryptocurrency bitii hin gurgurtaa hin daldaltaa maalidha inni guddaan rakkoon bitcoinii or whatever coinii jedhaman dogecoin cryptocurrency walumaa galatti kan eegubbaa jiru egaa cryptocurrency dha rakkoon cryptocurrency real good wanta jedhamu hin jiru real good gaafa jennu fakkeenya maallaqni mataa isaani qarshiini isa waraqaan nuti baannee deemnu kuni really dha even though real values qabaachuu baatu really dha real value jechuun qabatamaan fakkeenya fi qarshii miliyoona tokko dolaara miliyoona tokko qabaannee otoo gammoojjii keessa jiraanne namni jiraachuu baate waan tokko nuun godhu namni gammoojjii keessatti immoo haa jennu gammoojjii booranaa keessatti namni dolaara hin beeku taananii dolaara miliyoona qabaanne dolaara miliyoona kanaa sii kennaa beela'een jira waan tokkoon qabu daabboo tokko aannan wayii naa kenne yoo jedhanii dolaara kee miliyoona anuun beeku maalla fayyada inni jedhanii namni daabboo namaa kennuu ni danda'u jechuun dolaaruma mataasaan dolaara egaa baay'ee kan baay'ee beekamu qarshiini kan fudhatama argatu yoo hundi irratti walii gale yoo hundi bareedha yoo hundi beekedha kana garuu yoo cryptocurrency ilaaltanii jettanii qarshiin egaa pirintii ta'eeti fiizikaalidha keessi keessa godhachuu dandeessu baankii keessa rattanii kaa'uu dandeessu maalii jettu wanti cryptocurrency jedhamu kuni kompiitara keessa qofa wanta jirudha lakkoofsa wanta biraan jiru rakkoofsa tarii kan dhugaa hin jiru jechuun kan hojjetanii takka ol ba'aa takka gadi bu'aa takka hin gurgurtaa takka maal jetta akkuma stock markeetii kana isa keessatti lakkoofsumaan taphatu lakkoofsa sii dabalu lakkoofsa hin hirrisaa lakkoofsa hin dabalaa maalii jedha booddeerraa egaa yoo lakki naga'ee jettee waan qumaariin kuni yookiin targaan taphadhu kuni naga'ee gaafa jettee dhiistee gara qarshiitti jijjiirattee qarshii fiizikaalii fudhachuu ni dandeessa ta'a inni guddaan garuu tokko waan geemii ta'ee fi geemiidha namni hin dhiisu lammaffaa namni baay'eenis erga galeen booda erga dhaqeen booda yoo dhiise maal goota yoo achi keessaa yookiin fudhatee obade yaa eenyuu koo'etta eenyuu qabatta eenyuu argita wabiin kee maaliin maallaqa baankii gaafa keenyu baankii amanneeti baankiin sun jira maallaqni koo homaan ta'u maaliif yoo rakkoo wayiillee uumame baankii sana nan gaafadhaa jenneet lammaffaa mootummaanis baankicha qarshii agasii lafa kaayii jedheeniti kan inni hojjisiisu warra kana garuu qilleensarra warra jiraniidha oofisiin isaaniiyyuu warra hin beekamneedha liidariin eenyu akka ta'e hin beekamu lammaffaa hunda caala amma akkuma addunyaatti iyyuu mootummaan hedduun sodaata jiru maaliif mootummaan fiskaal poolisii kan ordoo kan fiskaal poolisii kan murteessu mootummaadhuma mataa isaatiin tokko kan nuti barbaanne fi mootummaan jiraachuu kan qabuu fi fiscal policy kana katwatu fechun timma qarshi kana wal qabate kana fi qarshi ne robar bach setti mattansu ye robar bach setti mo qarshi economike sa sasabu wana kasikana akojatu e sankuni namte nikosho nikoso natashi makasa exactly novne in namni kuni jalqaba ume oedani namichi kuni namni akas jedamu physically namni bekamu jiru namichi tokko asbaye garu australia da namni suni ana jerega gafa wankana kan jalqabne 2008 economic crisis one to refi economic crisis ikana decentralized gochura mallaq yokin mo sochi deldela ibba motumma jala basu dafi jedet sana jachun it is anti government of any country kambiya kamiyochun kana mo motumondi tole jadani fudatani malifi mirgesaniti deme publici miduni saino lu malif namoni greedy wantani fi namoni greedy kuni mallaq hanga barbadani samani waltqabani fudatani badu yokin mo dimma garagara terawolchu kana fi america ke sattes toko biliena furtamisa di same kanini qabame la mafa deltelli garagara illegal wantata seran ala dragging garagara kanitti nojjatamu kanitti uyakki via la farranger hundi kanitti nojjatamu kana fi featuring cryptocurrency natti mullatu so cryptocurrency ra ofegani sininjera imma cryptocurrency kanumanjera sadana la sanitimbo sanisnutimbo nuti dimmi kenyara guai e-commerce ti akumani sininjere e-commerce ni internet ratti gurgurama internet ratti gurguru dandes internet ratta kamti gurgurta mal ratti gurguru dandes platforming internet ra ittin gurguran mali rain isan kanan isinitti ma advantage fi disadvantage sa isani wajjini nisini kayechu e-commerce gurgudda jedaman addunya ratti isan kanada e-commerce ni gurgudda jedaman duran durse amazon baye gudda waggatte ga baradarbe qofa revenue ni sa kingalini sa billion ibajafi sodomi torba actually revenue ratti walmart tu chala walmart in baradarbe nanno billion ibajafi saddetama o ken saddetami tokko wana kasiti kaninnargate garu walmart in kana kaninni argate erga e-commerce tijjira mei kana dura ikara o e-commerce in torre physically dumature tani alibaba ne billione di patokofi sodoma ol kaninno jate JD.com kan jedamu China tikan undaeda dapatni kunis kan China ti baye guddacha jara China baye nan China ke satte kanu jacha jaru JD.com in kuni tane shop fine dapata Canada ti garu America ke satte baye bekama shop fine si alanu jacha ra nanu piliena sadete to ka sadete jatera eBay ni dapata America ti nanno piliena kudaniti kan innojjate kana kesa kamitu gari da akamitti hojjanna ratti kan jettani gafi garagara warri diessetan jirtu gafi o qabattanammasi jaakuda lama sadi afurtami tokko dubba sagal saddettamani diessa sininjen ega isan kanarat kesatu yu warri dubarti jollen shamarani biya araba jertan biya garagara jertan kana qubaqabadda warri biya kesa jertan is kana qubaqabadda warri biya ala jertan is qubaqabadda warri biya araba jertan warri biya kesa jertan is biya ala jertan is platformi wan kanarat gurguru nidendesu kana fi shamarran biya araba jertani qarshi biya tergenya tame bade mali manana ijara ma kesatu yu shamarran bayeni gara biyati qarshi ergani qarshi lafa seeraan alaa kanaa qonnaan bulaarraa faa bitanii manni isaanii jalaa diigame baay'een jeeqamanii jiru. Innaa baay'een isaanii kasaaraa hin jirre keessa galanii jiru. Baay'ee gaddina wanta akkasii ta'uun isaatii fi seera qabeessa gochuu otoo danda'anu jalaa diiguun sirriin turre. Hundumaafiyyuu kan isin baasu akka kootti waan koomersii kana hojjechuudha. Maaliif wanti kun biyya kamittiyyuu teessanii hojjechuu ni dandeessu? Biyya Arabaa teessanii hojjechuu dandeessu? Biyya keessa teessanii hojjechuu dandeessu? Eessayyuu teessanii hojjechuu dandeessu? So maal irratti hojjanna? Akkamitti hojjanna kan jedhu duraan dursee Amaazoon irratti hojjechuu dandeessu? Amaazoon Itoophiyaas taatanii Amaazoon irratti gurguruu ni dandeessu? Biyya Arabaas taatanii Amaazoon irratti gurguruu ni dandeessu? Amaazoon irratti Global Seller kan jedhu akkaawuntii banattu? Global Sellerin biyya Arabaa, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Saawudi Arabiyaa warra jirtanii independently banuu qabdu jechuun akkaawuntii addaati kan banamu akka seera Amaazoonitti. Akka seera Amaazoonitti independentiidha. Kanaaf independent kan ta'e kan isin bantanii jechuudha. Amaazoon irratti Amaazoon seelarii ta'uudha fi biyya alaa Ameerikaas haa ta'u Itoophiyaas haa ta'u eessatti iyyuu prime membarii ta'uu qabdu. Prime member jechuun ji'atti doolaara 40 moo maal hin kafalchiisa. Doolaara 40 hin kafalchiisa. Achiin booda doolaara 40 sana kaffaltaniitti seelar akkaawuntii banattu. Yoo biyya alaa jiraattan yookiin Itoophiyaa yoo jiraattan akkaawuntiin biraa isin hin barbaachisu. Callistanii seelar akkaawuntii banattu. Seelar akkaawuntii bantanii seelar akkaawuntii sanaan galtu. Erga achirraa galtaniin booda biizinasii keessan maal dhuunfanis gurguruu dandeessu. Inni gaariin garuu waanuma kamirratti yoo hojjedha isa egaa biizinasii akkamitti jalqabdu kana duras barsiisne irraa deebinee fuulduratti siin barsiisna. Loogoo mataa keessanii qabaachuu qabdu, maqaa mataa keessanii qabaachuu qabdu, biraandii mataa keessanii qabaachuu qabdu. Isaan kun biraandii keessanii sanaa hojjettu. Isa keessaa wanti achirratti beeksistan yookiin wanti achirratti gurgurtanii Amaazoon irratti fakkeenyaaf waan hundumaa gurguruu dandeessu. Wanta hundumaa wanti Amaazoon irratti hin gurguramne waan muraasa. Waan jiru hundumaa achirratti gurguruu ni dandeessu. Inni tokko gamna yoo taatanii Amaazoon irraa fuutanii Amaazoon irratti gurguruu ni dandeessu. Mirga keessan sun. Fakkeenyaaf namoota baay'ee kan hin gorsu tiishartiidha. Tiishartii dizaayin gochuu. Tiishartii dizaayin gootanii Amaazoon irratti Amaazoon kastamiin jira. Amaazoon kastamaayiz tiishart jettanii achiin booda kastamaayiz dizaayin gootu. Fakkeenyaaf maqaa keessan yookiin maqaa nama tokko yookiin maqaa jaalatamu tokko Tiraamp jechuu dandeessu. Obaamaa jechuu dandeessu yoo barbaaddan kan barbaaddan suura isaanii irra keessanii achiin booda Amaazoonumarratti dizaayin gootanii achumarraa koppii gootu waan biraa miti. Iskiriinshoot gootanii achiin booda Amaazoon seelarii irraa namni hin ajajata. Namni yoo ajajatee isin bira dhufa. Ajajatee imeelii keessanitti dhufa. Isinis Amaazoon seelar akkaawuntii keessanirraa ilaaluu qabdu. Guyyaa guyyaan cheekkochuu qabdu. Asitti waanan isinitti immoo Amaazoon diisadvaanteejiin isaa kastamariin meeshaa tokko ajajatee guyyaa lama keessatti erguufi qabdu. Guyyaa lama keessatti. Kana jechuun gaariin Amaazoon kan inni filatu maalinni warra gurguran amma dhorkayyuu jira. Amaazoon tiishartii gurgurtu yoo ta'e tiishartii san Amaazoon irraayyuu bittanii tiishartii 10 ajajjanii yookiin Alibaabaa irraa bituu dandeessu. Gatii rakasaan achirratti argattu. Alibaabaa irrattis gatii Amaazoon gadiin argattu baay'inaan. Gatiin Amaazoon cimaadha garuu. Shein, Alibaba, AliExpress kan chaayinaa kun jiru isaan sanarraa ajajjanii achiin booda isiniidhu fa mana keessan bakka jirtanitti isiniidhu fa yookiin immoo mana keessanitti iyyuu geessina akka dhufuun godhina warri biyya arabaa jirtanii maadaamii keessaniif hojjettu kanaaf mee isiniin dhufu ta'a direct alii baabbarraa amazon fulfilment center kan jedhamu jira biyya arabaa biyya baay'ee jira dubaayi jira saudi arabiyaa jira maalii jira achitti ergitu sin tiishartii haa ta'u wantoota garagaraa achitti ergitu achiin booda achi taa'ee yoo namni ajajate amazon achumaan fuudhee erga qarshiin isinii gala qarshii fakkeenyaaf tiishartii tokko alii baabbarraa doolaara shaniin yoo bittanii doolaara shaniin bittan san amazon irraa doolaara 15 yookiin 20 keessu achiin booda doolaara 20 yoo keessanii doolaara 20 in gurgurama namni ajaja namni yoo ajajee jedhee achiin booda amazon maal godhaa doolaara 2 kan amazonii yoo gurgurame parsantii 2 jechuudha inni suni 2ffaa handilingidhaaf yookiin waan sana waan handilsii godhu waan si ergee fi doolaara 2 sirraa kutaa doolaara 20 gurgurtee kanaaf doolaarri 4 sirraa citaa doolaara 16 si ergaa jechuudha amazon ati tiishartii san doolaara 5 bittee kanaafi doolaara 5 bittee doolaara 16 kan argatte isa keessaa tirfiinkee doolaara 11 jechuudha kana haala kanaan hojjechuu dandeessaa wanti si biran dhufu wanti ijaan iyyuu hin argitu tiishartii san ijaan iyyuu hin argitu isaanumatu wal keessaa fixa isa alibaabaan amazonitti erga amazon immoo fuudheeti warra ajajatan sanii erga ati wanti si bira dhufu wamtu hin jiru kan si bira dhufu qarshii kee qofa qarshii achirraa argattu jechuudha kanaafi haala saniin amazon irratti gurguruu ni dandeessu asirratti amazonis walmaartiinis waanuma akkasiiti walmaartiin wanta adda godhu kan ameerikaa kan amazon xinnoo kompileeksidha maalifi taaksiifaa taaksaayidiifaa maalifaa waan akkasii gaafataa xinnoo kompileeksidha walmaartiin garuu intarnaashinaal seelariidha giloobaal seelar kan jedhamu aayidii ameerikaas hin gaafatu namni kamiyyuu irratti hojjechuu ni danda'a inni rakkoon walmaartiin eessa jira jechuun fulfiilmentiin jira kan walmaartiis walmaartii sana iddoo walmaartiin jirutti yookiin fulfiilmentii walmaartii sanitti erguu qabdu sinii yookiin immoo yoo sirritti beekamta waliigalteen jiraate waan sun isin bira jiraachuu qaba tiishartii yoo ta'e amma tiishartiin isin bira jiraachuu danda'a nuti nu wajjiniin akka hojjettan kan barbaannu bunaa fi kitaaba bunaaf kitaaba iyyuu amazon irratti walmaarti irratti iddoo baro ebay irratti bakka barbaadanitti hojjettan nuti isinii dhiyeessina keessattu iyyuu kitaaba isin ijaanuun argitan anis ijaan hin argu isinis ijaan hin argitanii garuu qaamni erguuf hin jira mana isaanitti erginaaf kanaafi kitaaba irratti keessattu warra hojjechuu barbaadan nu dubbisa sirritti wajjiniin hojjenna biyya kamiyyuu jiraattanii jechuudha isattaanee ani kanan jaaladhuu fi kanan irratti hojjedhu hundumaa nan qaba amazoonii irrattis nan gurguraa baay'ee gammachuu irraan qabu maalifi anaa fi fedhiin koo kitaaba fi buna baay'inaanii in ergina gaafa jedhamee badi jedhamaa maal jedhamaa xinnoo amazon irratti buna gurguruun xinnoo natti ulfaate garuu stiil yaalan jira walmaartii kompileeksi nutti ta'ee stiil hojjechaati kan jirru ayeni garagaraa nu gaafate stiil yeroo tokko seetaap goone gurguruu jalqabneerra amazon irratti baay'een gurgure garuu walmaart irratti agama hin gurgurre stiil am trying baay'een yaalaa jira ebay irra nan jira istoora qabnaa garuu ebay irratti agasuma hin gurgurre kanan ani baay'ee gurgure shopify baay'een jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf shopifyin akkamitti hojjataa akka walmaartii miti akka amazonii miti shopifyinis kafaltii qabaa ji'aan qarshii 7-40 moo maal kafaltuu doolaara shopifyin kan keessan شوف فاين كامبراوتون تين كان كيسان شوف فاين رتي بانو رافي شوف فاين رتي دورسي اي كوميرسي كان كيسان يچون دوت كامي بيتو كابتو اونلاين يچون دوميني جرامكوني دوميني بيتو كاب دوميني ارغابيتان امبودا اسرتي وكان رغي فتن كان نمبر بادو wala ma ojjechuni dandesu asarrat e-commerce ma takesani banuni dandesu fakenya fajenu dubartin to ko hawi jeramti hawi.com banti hawi.com yo bante domaini sanabitti domainin dollara di basade fo imbitama o gatti kafala maini o gaugan di basade akas domaini da in kafalta domainin dobaye da bitama bluehost ra imbitama godadi rambila imbitama professional in godadi ti jadu garu abata kurani oltu jira innis warri kurkuran.ca domaini chula domaini ergabitan imboda nama website design gorutti kenani hawini waya ada gurgurtiota hawi o kinchaltuni waya ada sana acharake si kanu mashiti payment systemi it goru dendau san wari website design goran payment system is it goru dendau kanaf kan of dendae kan kameniyu amazon is shop finance walmart is walin kabat kan of dendae yechu da akuma jara kana akuma walmart tinumtu mata satin yechu hala kanan ojechu ni dendam garu mind you inni advantage nisa kan kesani beksunis malgochunis payment system inis kan kesani debiemmo payment system ikofotontain shipping inis kan kesan isintu erga kanavi gatin itin ergitan sun inulfata indabala isarra kan filata mumalida isarra kara Shopify kana fatu filatam kan Shopify Amazon irra fa wanti addai sagoru malinni Shopify kan kesani domaini kesani irra kesu kan handle goru garu Shopify wanto kwa acharrat gafa gurgurame jira acharrat tanila altu isiniti nagarsi sajarin kanko online Shopify na baudide so yo isa sana isi yo ini acharra kafal acharra gurgurtuo ta e jachula acharra gurgurtuo ta e shippingi discounti sini kenu sani shippingi kesani discounti kaptu discounti sanan ojjechuudha discount jechuuni fakkeenya waan tokko erguu barbaadani haa jennu tiishartii yookiin wayyaa aadaa tokko ameerikaa keessa haa jennu ameerikaa keessa iddoon ergamu washingtan diisiidha bakka itti ergamu immoo kaaliforniyaa yoo ta'e tiishartiin tokko dolaara torbaan in ergama dolaara torba jechuuni UPS wajjin waliigaltee qabu Shopify'ni parsanti torpata mission iner esnajaru sana fi achumarra bitu UPS ra bitani tachuma print gotani ratti mattansitani pagotani chura ratti mattansitani esa gesitu UPS gesitu UPS gestani UPS tikentani UPS in fure namasani gesachu was UPS no maisin kafalchisu maalifii already sistama keessatti waan kafalameef kanaaf akkasitti hojjechuu ni dandeessu kan biyya keessatti rakkoon jiru warri biyya keessa jirtanii biyya alaatti daldaluu ni dandeessu hojjechuu ni dandeessu biyya keessa warri jirtan biyya alaatti kan erguu dandeessanii karaa Shopify yoo ta'e jechuudha Shopify irraa iyyuu yaaluu dandeessu garuu kan isin amma biyya keessatti carrier warri jedhamani DHL fi express qofaadha lama qofatu jira yoo amma haaraan baname hin beeku isaan karaa sanaan erguu ni dandeessu garuu mi'aadha baay'ee mi'aadha internationalis waan ta'eef mi'aadha garuu still gabaa yoo argattan keessatti wanta alatti baay'ee barbaadamu fa'a ta'ee jennaan sana hojjechuun ni danda'ama. Biyya keessattis wanti kun fuulduratti egaa addunyaan gara e-commerce'tti deemaa jirti. Namni ammaan achi artificial intelligence'inis dhufee jira. 3D'n waan hunda revolutionize godhaa jira. Kana keessatti addunyaan gara inevitably gara e-commerce'tti jijjiiramti. Ammaan achi namni deemee waan bitu akkuma argitanii. Iddoo baay'eetti Walmaartiin istoora isaa fiizikaalii bakka baay'ee cufaa jira. Taargeetiin bakka baay'ee cufaa jira. Kaampaanii gurguddaan hedduun, shooppiin hedduun fiizikaalii cufamaa jiru. Sanarraa amma daawuntaawuniin namni baqachaa jira. Duraanii bakki baay'ee daldalli waan guddaan fooqiin. Waan hundi argamu gara daawuntaawuniiti. Fakkeenya magaala keenya keessatti daawuntaawunii Seempool amma daawuntaawunii yookiin bakka qirxee jedhamu sanitti namni dhaquu didee suuqii tola ji'a ja'aaf tola kennu. Ji'a ja'aaf kootti tojjadhu jedhanii ji'a ja'aaf kennu. Miniyaapoolis daawuntaawunii namni dhaqee hojjetu manni nyaataa. Maaliin daldalli garagaraa kasaaree jennaan Tim Walz hoogganaa yookiin bulchaa gavarnarii Minnesota seera baasee namni hunduu manaa hojjechuun qabu deemee yoo xannaate guyyaa afurii deemee biiroodhaa hojjechuu qabaa jedhe. Kun hundi daawuntaawuniin waan qullaa ta'eef.